xaafada Daarussalaam ee degmada Buur Hakaba ayaa laga fuliyay olol nadaafadeed kaas oo ay si wadajir uga qayb qaateen maamulka iyo dhalinyarada magaalada. Ujeedka ololahan ayaa ahaa bilic soo celinta iyo nadaafada degmada in si wadajir looga wada qayb qaato. Agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada degmada Buur Hakaba Cabdiraxiin Maxamed ayaa ka waramaya ololahan.
Kulli isagadii ololihii nadaafadeed ee degmada Buur Hakaba ka socday ee ururka dhalinyarada ciyaaraha degmada Buur Hakaba warwadeen hay kambaniga Hakaba City kambaniga Hakaba Clinic Center iyo maamulka dawladda hoose yaa mayba maana kaashadeena bilada deegaanka difaaca qaliyan haafadii wajigi sanad ee marayna haafada Daarussalaam iyo geeka hayti maalinka beeganta 22 bilii 2025 shaqada safaylada soo ta kulli wala qabada mar kulan maayna insha Allah mayba aan ka baaqana haafad kasta una ku hulgalna insha Allah Facebook kamis kasta mayba aan ka baaqana in iyo qashinka albaabkan ina kan markaas mooti gaado doonta mayba ninka dadaala saana haafado qaar oo qashinka jidhka una gubadaan arreen qashinka markeeda gubta qashinka meel jeengado ay walaalaha ka daraasay kareeb jeengado ay kor gubayta walaagi suuma nagadaaya ununa hadina sagadeen nagadaay tiray dhoyn iday ka samay gaadnaa walaasa mal qalado ma ogoleyni kulli walahi wada hisaabtan ee maamulka degmada iyo kambaniigan yaalan ururka dhalinyarada mas'uulka iyo nadaafada guud degmada mas'uulka ee
ololahan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta howlaha nadaafada iyo horumarinta adeegyada bulshada ee ka socda degmada Buur Hakaba.